Apo-apo sendir. Yeah, nimeacha kufanya nomo sababu nomo is boring. Sanenda level nyingine ka unafanya nomo sorry. Level za kutisha ka unafanya ngono pori. Ile tumeingiza unangato mgongoni. Kamemba wachaputa ni sheria mkononi. Na voremba wezifuta na ndikia ubongoni. Na encrypt, jaribu decrypt, tapata Sony. Ya follow my heart, nasemo kichito jeza nyomi. Free kama bird, free kama freeman. Moga na mamboy na voringa nisha pima. Karatas kwangu canvas. Taswira unazipata kwa retina. Hata runinga ukizima basi zima. Nataka flows, nataka vina. Vipumbela vifana, nataka do, nataka ishima. Wakashangaa basi zima. Lipo sema staki show off, staki jina. Kwani vipaumbele vya fanani vinatoka huko ndani kwenye roho, kwenye mtima. Sitaki majibu, nataka process. That's why siogopi maumivu. Napofuata progress, usinipe samaki. Fundishe kufua, nifundishe kujua. Infinity lines on the horizon. Murani kwenye fani, lakini pia ni Libon. Pro kwenye rap, lakini pia ni icon. Ina OS yangu bro, singiliani kama iPhone. Mistarika kontua, pancha tarika Joshua. Mitindo huru ya kudhuru, kuwatarisha kuhua. Pandora box, iyo tayari chafungua. Wakati wanajiko kimbio, machachari tunasumbua. This is complex, niko peke yangu wezo congress. Na hoja za kutosho, tachoka kufanya conference. Bada hii, najua wengi wata confess. Kwa mbalatha kapile, uwezi pata kwa conflicts. I don't flex, izi bravado, tuchanganya unyakiusa na uwa. Wali kwa rutabo juu, my pen is mighty. Ndo mana verse tighty. Sina utani ni kiganto dhani sex kwenye first nighty. Nakamia bro, focus zaidi ya mangi ya kiangalia do. Ukija kizembe bambi, huu wanja utambi. Utaona kila rangi, alafu utashtukia go. Alafu utashtukia go.